Let's take our Bibles and look together in Acts chapter 4 once again. Last time we considered primarily just verse 32 and talked about our common faith. But today I'd like to, Lord willing, get down through verse 37. So Acts chapter 4, and if you'll read in your dialect there from verse 32 to 37, and anybody following along in English can read that silently as well, Acts 4, 32 to 37. I really want to speak with you about oneness in the faith. I know we talked about our common faith, but what is the oneness? How does that manifest itself is what we're going to consider today.
Last week, you to Malam Flavo, Mazeso Mueo, and the woman who that you are, Umozi, what you call the hero, Umeneta, we are Nana, Umare, the first time I read him, Mazeso Mueo, the woman who made the Umozi, wa Mozwa, Chikuru Viro, Cha, and Farmurongo. Umene, Achimena Makranacho, Famine, Aima Mau Amuru. So, dealing with this, 32. Pakuti wonse amene adali nayo minda kamene nyumba adazigulitsa nabwera nawo malonda ache ayiwo adazigulitsa nawayika pakati pa atumwi ndipo anagawira yense monga kusowa kwake. Verse 36, ndipo Yosefe wotchedwa ndi atumwi Barnaba ndilo losandulika mwana wa Sangalalo, mlevi wa fuko la Kupro, pokhala nawo munda adawugulitsa nabwera nazo ndalama zache naziyika pa mapazi a atumwi.
So, beginning with verse 32, and I will just give you my outline here, the main points I'd like us to consider. When we talk about the oneness in the faith, verse 32, it begins with a work of the Spirit in the heart, because verse 32 says, the multitude of them that believed were of one heart and one soul. So that's the first point. Oneness in the faith is a work in the heart and the soul of the sinner.
Mwaiyo amene aliwochimwa koma akhulupirira uthenga wabwino nadze pa Mulungu ndipo pamene adza pa Mulungu onse pamodzi amakhala amodzi mchikhulupiriro amakhala amodzi ndi moyo wamodzi kuchikhulupiriro pamene pagona munthu umene tikuti umodzi wa iwo mchikhulupiriro chimodzi.
I'll come back to this, but also in verse 32, when we talk about oneness of faith, in verse 32, we see also a oneness in the goods or material that the Lord has given us. It says there that none of them said that aught of the things which he possessed was his own. So even with regard to our material goods, they're not ours. They're what the Lord has given us, and therefore, in the oneness of faith, we share what the Lord has given us with others of the household of faith.
So, we have to say that ngati anthu akhala amodzi mchikhulupiriro, amodzi mu mtima umodzi, omwe onse amakhala amodzi mu zinthu zimene iwowo ali nazo, samakhala kuti munthu wina ali nazo zinthu zimene zimakhala zake za iye yekha. So we've
got oneness of heart and soul, which is the work of the Spirit, oneness of our material goods. None can say that what we have is our own. But thirdly, down in verse 33, there is a oneness in the grace of the Lord. It says there, with great power gave the apostles witness of the resurrection of the Lord Jesus, and great grace was upon them all. This is an amazing thing when you consider there's no difference in any one of the children of God as far as His grace is concerned.
So no, tikamati umozi, verse 32, kuda au nyingi aiwa kukhulupirira dali amtima umozi, ndi moyo umozi, imene ndi ntchito ya mzimuwoyera. Imene idalumikiza anthu amenewa kuti akhale amodzi muchikhulupiriro, akhalenso amodzi moyo umozi. Komanso nambala 2, adali amodzi mukatundu wathu amene timamupeza. Katundu wina aliyense amene munthu amene ali wa Khristu wakupeza, samakhala wake, amakhala katundu amene anzakenso amene ali nawo limodzi chikhulupiriro chimodzi chomwecho, amakhalanso mbali imodzi nawo pomwepo. Koma si pomwepo okhanso iye ali, verse 33, number 3, akunena kuti ndipo atumwi adachita umboni ndi mphamvu yayikulu zakuuka kwa Ambuye Yesu. Ndipo muchimbetso chimenecho, ndipo padali chisomo chachikulu pa iwo onse. Kodi siyoda kuita chimenechi kuti pakati pa iwo aja choyambirira poyambirira kuti adala amodzi mchikhulupiriro ndi moyo umodzi, komanso adali amodzi mukatundu ndizo zimene amakhala nazo. Chachitatu, adali onse pamodzi mchisomoso chidali kuti sinaperekera munthu chidakwaniranso onse pamodzi kuzidaliza onse pamodzi.
And then number 4, we'll come back to these, but number 4 in verse 34, there is a oneness of provision in how the Lord provides for His own. It says there in verse 34, neither was there any among them that lacked. So there is a oneness of provision from the Lord and a caring for one another by the Lord's mercies.
Number 4, I will now remember verse 34. Paliso umozi mugugawana. Pavena mumozi pagugawana zintu. Tikamba verse 34, pakuti mwaiwo mudalipo wosowa, pakuti wonse amene anali nayo minda pavena nyumba adazigulitsa nabwera nawo malonda ake ayi zimene adazigulitsa. Pogawana zinthu zimene tinali na zimene timakhala nazo kapena zimene amakhala nazo anthuwa, padaliso umodzi. Umodzi umene uwu unkapitirira kwa onse amene umodzi udayambirira kuntchito ya mzimu woyera ija, aunyinji aiwo adali wokhulupirira pamodzi mtima umodzi. Onsewo adali nazo zinthu za chuma chimene adali nazo adali changa changa, kapena katundu wayo adali wanga wanga, komanso adali ndi chisomo onse pamodzi chofanana. Komanso magawidwe onse akafuna kugawana kwa zinthu adaliso amodzi mchimodzi modzi. Kodi soda kuitaso zimenezo?
And then verses 35 to 37, we see the fifth point that the Lord directed me to note here, and that is there is a oneness of humility. In other words, when it says there, and laid them down, in other words, the price of having sold their lands and houses to provide for one another, laid them down at the apostles' feet, and distribution was made unto every man according as he had need. It's an amazing thing when sinners will provide for the need of others. That's not in our nature. We're selfish beings by nature, but where God is pleased to work this grace and there's that oneness of faith, there is this humility. Grace humbles. And it opens the hand, it opens the heart, it opens the mouth to speak to the glory of Christ and to give as He directs. I believe that's what you find in this oneness of faith.
Muzimene amulowete omoyo wangu ndi mbidzalira mtsiku lalero chipa verse 35 ndi verse 37. Padali umodzi pakati pa anthu onse amene okhulupirirawa mkakhalira kawo mkudzichepetsa kwawo. tikalenga vyose vyebranisha kuti adayika mumapazi a atumwi ndipo anawagawira yense monga kusowa kwake kutanthauza kuti umodzi waiwowo wachikhulupiriro umene wabweretsa umodzi pakukhalana zo zinthu udabweretsa umodzi pakugulitsa zina zinthu monga minda ndi katundu zimene adali nazo anazigulitsa ndipo kudzichepetsa kwawo zimene adazipezazo adabwera nazo modzichepetsanso mapazi pa atumwi ndi modzichepetsanso mapazi pa atumwi adazigawira wosowa kuti alandire muona kuti umodzi umenewu unachokera mmene unyinji wa iwo ukhulupirira udalandira mwa mzimu woyera mpaka unapasikana pa zinthu zimene wamazipeza ndi umodzi ndithu umene ukuoneka kuti ndidalitsira padera kukhala wofanana kukhala wodzichepetsa wanu kufanana kudzichepetsa kufanana kuchita zinthu moopa mulungu kufanana kuchita zinthu molemekeza mulungu ndi kukhala wokhulupirika pa zonse zimene mulungu wakupatsani ndi kuzibweretsa kuti zisikirenso ena kodi ali chisomo cha mtundu umenewo mwakukhulupirira.
So let's go back to the first point there in verse 32. This oneness of heart and soul. This is what the gospel does when God is pleased to reveal Christ in any one of those that he has redeemed. It's a heart work. It's not just an intellectual embracing of truth or doctrine, but a heart work.
Tiyo ndibwerere, tikafika pa verse 32, kuti tinambira vanja. Pamene kuti ndipo kunyinji wa iwo akukhulupirira kuti ali wa mtima umodzi ndi moyo umodzi. Imeneyi ndiyo chikhalidwe cha mtima. Mtima uwu, kapena kuti mitima iyi imeneyi ikafika kuti anthu akhoza kukhala amodzi ndi anzawo mu mtima umodzi, ndiyo ntchito ya chipulumutso, imene imachitika ndi mzimu woyera. Izizi zimene Mulungu amachita mwini wake, mkati kwa munthu wina aliyense amene iye wamuwombola iye. Munthu amene Mulungu wamuwombola, munthu ameneyo amafikira ku mulingo umene amakagonja nungakhala limodzi ndi anzakenso amene adagonjetsedwanso pa moyo umodzi ndi anzaka amenewo nungafanana nawo amene ali mu gulu limenelo la anthu ogonjetsedwa ndi anthu owomboledwa ndi Khristu Yesu.
You see, there are many in works religion, for example, when they see in verse 32 where it says, "And the multitude of them that believed," they will pick that word up and say, salvation is just as simple as believing. That's all you have to do is believe. That's what they preach.
Mukangokhulupirira basi makulu amaona ngati kupulumutsidwa ndi kukhulupirira kumene kwalembedwa pa amaona ngati kanchito kopheka amaona ngati zinthu zonse zakuvuta kuchitika ndi anthu bola kangwe kuti mwakhulupirira ee ndi amaona kuti one zimene zatheka ndimene amakhulupirira komatu sikuti kukhulupirira kumene akunako ndikopheka mmene anthu amakulankhulira mwakubekezera iye.
They make believing a work of man. That's why at the end of a message they'll say, "Come forward and repeat this prayer after me." They put words in sinners' mouths, and after they've repeated it, then they, like little priests, give those people a false assurance. They say, "If you prayed this after me, and you were sincere in what you prayed, then God has to save you. You can be sure of heaven is your own name." That's what they preach.
Pamene alandira uthenga wabwino pamalo pena pake amakhulupirira kuti anthu amakhulupirira uthenga umenewu pamene asinthaza pa wanthu ndipo awuze kuti tsatirani mawu amene ndikulankhula pano apempherero ili atikungotenga mawu amene ali nawo mmtima mwake ndikuyika mkati mkamwa mwa anthu ochimwa kuti anthu ochimwa alankhule mawu amene iye akulankhula ndipo kenaka pakatha kuwalankhula mawu aja kenaka ndikuwawuze kuti mwaona mmene mwalankhula zimene zinu ndiye kuti inuyo mwakhala wokhulupirira kuyambira lero ndinu wokhulupirira wake ndipo vanova ndiye kuti ndi anthu olungama mwayeresedwa ndiye kuti akaona ngati mmene atiromo alowa pasaidi zimene akuti unyinji wa iwo akukhulupirira ndiye kuti anthu amene wakhulupirira makhulupiro ake ndi amenewo woyikana mawu mkamwa.
You've heard that little trite saying where they say that believing is just as simple as A, B, C. And then they'll say A means all you do is have to accept the Lord Jesus. B, you believe on Him. And C, you confess your sin. And so if you'll do A, B, C, then you're a child of God. That's what they preach. They make salvation to be a contract between the sinner and God, where they say that God has already signed His part. And now He's waiting for you to sign your part, as if you were buying a house. And so you need to accept this salvation. And if you don't, then God can't save you. That's what they believe and preach. They make salvation to be a work of man.
Mulungu mbali yake wachita wasala mbali yao ndiye Mungu akudikire wewe iweyo mbali yako yesese uchite mbali meneyi ukatoka baba Mulungu achita mbali leo basi akuti amachipanga chibulumuso kana ngati kashima kodi munthu akakachita ndikukwaniritsa mmenewo amuzira munthu uja ndiye kuti basi chatha chibulumuso kwa wachimwa uja chakhazikika kwa bulumusiwa.
You see, what they don't realize is that these preachers are actually hucksters. That means they're set out to deceive men. If I came to you, Brother James, and I said, hey, there's a house, there's a villa on a really nice part of town, and the owner has said that if I can go out and get somebody to accept to take that house for free, all you have to do is sign here on this dotted line and you have the house. And so you think, wow, that's amazing. All I have to do is accept? Yes. All I have to do is believe? Yes. All I have to do is confess that this is true? Yes. And so you sign away, and then you get in your car and you, with your wife, and you drive over to that part of town, and this person has even given you a key to get in the house, and you go in and you start moving your furniture in until one day the owner shows up and asks you what you're doing. And you say, well, this man came and told me if I just accepted this offer, if I really believed, and I just confessed it to be true, then this house is mine. What do you think the owner would do? He's going to throw you out. He's going to say, I never made that offer. This house is for my children. And I've designated for my children. You are a stranger. Depart from me, you worker of iniquity. You see, there the world is full of people like that, that truly believe that because they did what they were told, that heaven is their home. But we know, reading the scriptures, where our Lord said there in Matthew 7, many shall say in that day, Lord, Lord, but I will say unto them, depart from me, ye workers of iniquity. This matter of salvation and believing is not natural to man. It's a work of God from beginning to end. In Matthew chapter 23 and verse 15, look at the words of our Lord condemning preachers, and we have many of them today, nothing's changed, but preachers that God has not sent, and yet they're zealous, they go out door to door, they organize campaigns, they truly believe that lie that they learned themselves and believed that somehow God wants everybody saved. And so just go out and offer this salvation to anybody and everybody. And if they'll just accept, if they'll just believe, if they'll just confess the ABCs, then they can be saved. Our Lord warns against such preaching and preachers in Matthew 23 and verse 15, if you'll read that.
Matthew chapter 23, verse 15, I'm going to say, and I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, Matthew chapter 23, verse 16. So the wine are ready, the Pharisee, Onyega. If you are moving a villa, Nyanja, Nibuntula, we have some Tunumozi, we have some Mozi, Ntemenuki, you want many Akala water, Mumsa Nusa, Manawa Kahena, Obosainu, Kalili.
I don't know how the word is translated in your Bible, but in the English, it speaks of making one proselyte. A proselyte was somebody who was not a Jew. They weren't born a Jew. And yet the Jews went out and tried to convert them to the Jewish religion. And so the way they did that was to bring them into their religion. And basically, just like we have today, teach them how to walk and how to talk. Exactly what to say, put words in their mouth, made him even dress like a Jew. And that's what our Lord is condemning, that somehow because you've made them your convert, that you make them believe that they're a child of God, but in reality, you've made them twofold more the child of hell than yourselves.
Amakonda Jiuda, Kumangan to the winner. Yes, one of the other, I mean, Amakonda Vida, numabila mariwa sana siyana numaga nyengerera anahamila jao ncholika jona kuti azisanduka ayuda anahamila wadari mashika iku nitu wa mashoka muzika wira taunina wira taunina kwa nyengera wa nukura zilo kala okonda jiyuda nyezi mozi mozi anahamila wa wabula mkutu dabawa akuna kuti toka nare binda farisi chifuamu vida vida kunyanja ntuku mtunda kuyesa mungu mozi mtende nungi kamina kuti mungu yesa yesa kuti musiweza mungu wina amene asuwa wa chiyuda azisanduka kala wa chiyuda mugambaka mwazi ujo kala mtembenuki mene mayele aga kala wotero kutuwa tiligiza kukala wotero munga ni mabangira hizyo kutuwa nakapanga wa antu kala wotempea nakapanga wa antu kala krisi nakapanga wa antu kala kala yote mpingo tisa hapa anga anga amene ajao mkukala ni wotero munga musandusa mungu huyo amene mwampanga chancho mwana wa gahena taimu situ kukosa inu ya mene mungu nashite mene.
There is no greater hardness and blindness that you're going to find among men than those that have made a false profession. They by nature, men prefer to believe a lie. It's not in our nature to be truthful. And so if someone has convinced me that if I just do this, this, and this, I'll be a child of God, and I've done that, I will, in my nature, unless God mercifully breaks through and reveals Christ to me, I will cling to that profession to my death. And I fear that that is exactly the condition with the majority, the multitude of people in religion today, in so-called Christianity. They prefer to believe a lie, and that's why when you come preaching Christ in truth, they oppose, because they can't believe that what they believe is a lie. So they hold on to it with a death grip. But unless God intervenes, that's how men will die, just as they've lived, in false profession.
Ndipo bokala iwo atakumana na lopoza la chikhulupiriro ndikulikhulupirira. Pamene ndikungapitepo ndikulalikira uthenga wabwino wa Yesu Khristu wawona. Mmalo mwake tsopano mmaganizo mwawo mukapunduka. Iwo adakhulupirira kuti poza ndi adakhulupirira ndiye choonadi. Ndipo choonadi chimene ndikubwana chokalalikira ndisonama zidzidzo limene ndiye poza. Ndiye pamene pada unongekera kunthu kwa mdini. Ndipo kuti poza limene anthu adakhalitsa. Ndikuli kuruvirira anthu amenewa. Litasanduka kwa iwo ngati choonadi. Uthenga wabwino choonadi umene sadaumbe. Pamene ukubwera ndikukulalikira, umamveka kwa iwo ngati boza. Ndiye kuti pamene pamene pagona kuwawa kwa mdiri koyipa, kumene kwakhudza munthu pa dziko lapansi, makamaka mu dziko lapansi la chikhristu, limene anthu amatenga akhristu. Ndi pamene pakhala poyipa ndipo nyansa kwambiri pamene.
I say it to my shame, but I was one of those that was not only deceived, but went about deceiving until it pleased God to reveal Christ in me and do that heart work that we're looking at here, that oneness of heart and soul, and to truly give me faith to believe in Him who is the truth and to renounce my false profession, to see my lost estate.
Tikulakula wanza kuna miziwa kumananga kuna miza ena kuti wamene ulimbali ina yotu kata miziwa kumaso mwena wamwe kuna miziwa raja ndia kuti iweswa ulimubingo umeno manta nuna miza sawana ndia kumanka waziwa la mbansi madilose na siyana kumika nuna miza kuchuluga kumulungumo kumamtiba kwake kumeza kuti ulimkaribu kumana miza tuena akutandiriza kutuzi tikila nikukrubida nikunveseza choonadi. Hamina sili kila choonadi. Jima mene suma na mungu. Jima mene na mungu. Kani nita na mizidwa. Jima nita na mizidwa ine. Nita nita suzi mene na mizidwa zija. Jika mba kunye muga. Ulembo kumaka nina mizidwa suwa mfena. Sono kari kuna mizidwa. Kumene kuna chitika ndi ife. Ndiya wa iso ife. Amerika nina muga ndi ulembo vile kana mizidwa suwa mfena. Ulembo vile suma daveno kana mizidwa suwa ndaki.
You see, there's nothing new under the sun. So even today, we see continuing to be propagated the same religion of the Pharisees. We have preachers going out making proselytes. In other words, they take people and they try to convert them to their system. That's why you have different denominations. It could be Baptist, it could be Protestant, it could be Catholic. Everybody's out there trying to win people over. And so once they get a decision, see, that's where for all of them, it's really the same. Why they don't get along is because of that spirit of iniquity that's in them. But they really all believe the same thing. It starts with you. You make your decision. And now when you come in, then you get baptized. And each one has their form of baptism. But also, we're going to sit down and teach you how to walk, how to talk. And you can almost tell what denomination someone is by how they walk and talk. They've been taught what to say, what to believe, how to live, and they have men over them supervising them, making sure they toe the line, that they do exactly what they're told, give their tithe. All of these things were part of the Pharisees' teaching. And yet you see in verse 15 and all the way through this chapter, how does each verse begin? Woe unto you, hypocrites, blind. You see that? That's a condemnation of our Lord. So it's a warning. There is a true faith that God gives to those that He has purposed to save, but there is also a false faith. Just like in currency, you've got good currency, but you also have counterfeit. And I will tell you, the counterfeit, if it's a true counterfeit, it is difficult to tell that it's counterfeit. That's how so many are deceived. They say, well, you know, we believe in Christ. We believe in salvation. We believe in grace. But when you begin to show them that the salvation, the grace, the faith that they've been taught is of man and not of God, that's where the dividing comes.
So, I'm only the Vesano and Kaloka. It's a collection of diseases to Tanaya. In New York, makuvirira ine simakuvirira umwe kwafikana uri patiche kuzaimira majikurewe chambo Yesu Kristo yeye ndi umakuvirira Yesu Kristo modala ukamba kuika mbali na ija zvako kuti mwana kuti kuyeyi mina kuzvinira zvose ndi zvimene akazvimva kuchokera kwavanhu ndivo akachikuvirira chimurumusi chamwa vanhu ndivo iyeyu chimene waimana chovanhu nakhale zvakadza mbiri zvimene iye wakhala wakhala nechimurumusi chakwavanhu chimene akachikuvirira chavanhu ndivo chitakukwera paiye chaumunhu chona ndivo mina ungatevedzona kuti oh chikuvirira chauyu sichapaumurungu yayo ndifake tikuti kufuna kuzindikira ndamaseke nindama yajenuri kukuzokhala kwavuta.
I remember when I lived in Ivory Coast back in the 80s and early part of 1990s, one time traveling over the border into Liberia. And so Ivory Coast uses a what they call a franc that is particular to Ivory Coast, but in Liberia they actually they call it the Liberian dollar. But if you look at it, it looks just like our dollar here in the United States. So when I got to the border, I needed to exchange some money to travel. So I got a bunch of Liberian dollars, and I used that to eat with while I was there and take care of my needs. And then when I came back into Ivory Coast, I went to the bank. And I wanted to exchange my dollars back into the Ivorian franc. So I handed over my dollars. And the teller at the bank took them back into a side room. And then when he came out, I noticed he didn't have my dollars. And he said to me, "Your dollars are counterfeit." I said, "Counterfeit?" He said, "Yes." And then he went and got one and put it under a black light and showed me the difference. You know, when I was looking at it with a natural eye, I couldn't see a difference. And I was shocked. In fact, I said, "So I don't get my dollars back?" And he said, "No, that it would be wrong to put these back in circulation." But it reminded me of just what happens, and it's on a more serious level. When you consider how many people today are running around with a false profession, they've been told of a God that does not exist, of a salvation that God Himself has never revealed, and told of in His Word, and yet men believe it. And when they die thinking that they'll find such a God. And to their amazement and shock, no such God will exist. They'll be condemned forever. That's a serious matter.
Ku Ivory Coast ndama yao ine amagwira tsira ntchito amati franc amene ku Liberia amati ndi dola yawoyo ndiye dola yawoyo ya ku Liberia yo simasiyana kwambiri maonekedwe ake ndi dola ya ku America ndiyene ndinasintha ndalama yake ya franc ija mdola ya ku Liberia ija ndinagwira ntchito kumene kujako kubwerako ndiye ndabwera ndalama zina ndiye ndamuzileka zabwana zonse ija kubwera ku Ivory Coast ndinapita ku banki kuti ndizisinthe zibwere mmadola ndiye ndinapita ku banki kuja ndiye kulenga ndalama zija kupereka kuti andipatse ndalama zaku Ivory Coast ndiye ndimange ndaona kuti akubwera wa mbanki uja akuna kuti apana ndalama zakuja zimandipatse zija zonse ni za feki ndi za feki chifukwa chani alizimoti titaziyang'ana mmene zilimu ndiye adanditenga ndikuzika pa mashini amene amuonekera ndalama adazitapezekani kuti ndalama zao zimene ndainazo kumeneko zimene zidali za feki. So this is not a good thing. Anachivumbulutsa mmalemba ake mwa mawu ake kudzera mwa mwana wake Yesu Kristu. Mudzalembe kuti ndi chipulumutso chimene chidachokera mmaganizo ake ndipo akamva munthu wina akumuwuza kuti chimene ndi chipulumutso ndipo adachikhulupirira nayamba kuyenda nacho. Mulungu amene adamukhulupirira ndi Mulungu amene palibe ndipo amataka makhala munthu amene ocha mwana wake wonse monga ineyo ndimakhala kutenga ndama imeneyo kumapita ku banki moyo wangu wote ni madini ndio ndalama ndikasinja ndibela ndalama zini uyu uso mtu anaoma kala moyo wake wote ama ni Kristi ndipo amaganiza kuti inayo ndikafa ndikaya bila ndicho masoba Mulungu ifanye na Kristi kuma chota kuita chake ndi mwana madzapeza chakuti pamene wafa Mulungu amene amaganiza kuti ada mukhulupirira kulibe ndipo kuti mulumuse mwana madzini ndikuti nacho sidali chipulumuso koma lidali ndunta chabe la kanthu la wanthu amene amangana ayenda mmalose nasiyana kuti kana alengeza kuti akulamphula za chipulumuso koma si chipulumuso chimene chidavomerezeka konse ndi Mulungu chimene Kristu anachipereka mwa anthu amene anafera iye ayi koma kasuwa akamakhala amakhala ndi mtima wokhala ngati wolimba ndithu kula kuti ineyo ndinawopemphera ndichapulumusidwa.
So coming back here to Acts 4 and verse 15, and I realize we're still on this one point, which if we don't get any further today, then the Lord so directed. But as far as oneness of faith, I pray the Lord will help us to see, because there are those that would read that in verse 32, and it says, "And the multitude of them that believed were of one heart and of one soul." And there are preachers today that will look at their campaigns. They'll look at their preaching, and you'll see multitudes that they say are making decisions. And they, in one sense, you could say in false religion, they are of one heart and soul. It's darkness. It's blindness. They're the blind leading the blind. But that's not what this means here in verse 32. What's described here is a true work of the Spirit that is not dependent upon man, but is entirely the work of God from beginning to end.
Amapanga izi mwa pambu yao ya iwo eni. Pamene mwina tika makala, amapesa kuti anta jaka sumkana pamozi siku inji uja. Nje ama uza, likumala panga kutuwa muzikala moyo wakuti. Likumala enda kukuti mwakuti, msikita mwakuti mwakuti. Ama kuni yao kaka mapanga chocho, likumala kula chocho. Antu wakala moyo mozi. Shito yu wanda antu kala mozi, ni moyo mozi, ni mtima umozi. Sinda chitike ndi mungu. Sinda chitike ndi wanda. Imachitika mwampangu ya mzimu oera kwa antu amene Mulungu wakhululukira zolakwa zawo wapulumutsa ndi chipulumutso choonadi ndiye kuti antu otolowo amabwera nudzakhala ndi mtima umodzi ndi moyo umodzi pa chikhulupiriro chimodzi.
You see, it's the Spirit of Christ that makes a difference. We can see the difference because we look on religion, on Christianity so called, and we will say and know that that's not what we believe. But they, when, for example, you have a church building. They have a church building. You meet on Sunday. They meet on Sunday. You bring a Bible. They bring a Bible. You preach. They preach. You pray. They pray. You give. They give. So they think it's all the same thing until they come and sit and listen. And Brother James, you know this as well as I do. How many people will stop by just thinking, well, it's just a different form of the same thing, and they're looking for all of those practices and traditions and things like giving invitations and exalting man and listening to men's testimonies, and they come in and sit down and none of that. All they're hearing is you taking the word, open it, and preaching Christ and Him crucified, and pretty soon what do? They get up and leave. Why? Because they aren't of one heart and one mind. It's a different gospel. It's a different God. It's a different Savior. And it's God that has made it so.
Iwa bila kuchati chalenga Bible ni sondeo kuchati chalenga Bible. Huma imba iwa sama imba. Mma lalikira iwa sama lalikira. Mma luluga mchalichi iwa sama luluga mchalichi. Zimu wana kuti mchivozi mwazi. Kwa wana kuti antambili sama wana kusiana kuna kuti koso mwena kuti mmenemu. Kwa nyo mga sika kwa jabono kutu mga lole mwena mchalichi mwene janza mchicha. Mga wane mwene anthu akulemekezerana okhaokha wina ndi mzake malo molemekeza Mulungu ndipo wena ndi lotu okusiyana kulikwano mudzaona mmene anthu akuwuzirana zochita pachipulumutso wina walalirira wina alubwera kuti mtsimikizie kuti mwapulumutsidwa mbwere kutsogolo ndikupemphereni modzoto awanso pali kusiyana kwawo mmene iwo aluganizira kuti anthu akayitana kutsogolo ndikubwera kwayi pempherera mbamene atapulumutsidwa kukweza anthu ndi kuchita zinthu mwa umunthu wawo ndi zimene tidzakusiyanitseni ndipo kusiyanako kumene kumapangitsa kunena kuti ena maitanidwe awo adayangʼana motere inunso maitanidwe anu ayangʼana motere izi zionekera kuchitika chifukwa nchakuti mphamvu ya mulungu kumzimu woyera pa machitidwe ake amapatsika ufulu yekha kugwira ntchito ndi anthu amene iye afuna kuti awafikitse ku mulingo mumene akhoza kukanena kunena kuti adala mtima umodzi ndi moyo umodzi wasadikwera adakakamizidwa wapatsidwa zochita zimene zizionekera ntakhala ndi mtima umodzi koma kodi mzimu wa mulungu adagwira ntchito mwa iwowo nikuwasandutsa kukhalasa mtima umodzi ndi moyo umodzi.
You see, when we read here with eyes that the Lord gives, and it says, the multitude of them that believed, we understand that if any truly believe on the Lord Jesus Christ, that that faith is entirely the gift of God, not of man, not of works, lest any man should boast.
Ndi moyo umodzi phaso imene iyi idali ntchito ya mulungu kuyichita osati ntchito ya wanthu amene adakhulupirira woyera.
And it's when you make this distinction according to the word that you find men becoming offended, just like they were in Christ's day. In fact, in John chapter 6 and verse 64 down to verse 66, it's the same distinction that our Lord Jesus made among all those that followed him. On the outward, it looked like they were believers. But when the Lord told them that no man can come unto me except it were given unto him of my Father, and that word given means they were drawn. From that time, it says in verse 66, many of his disciples, many of his followers, these were following him for whatever reason, went back and walked no more with him. They were offended because he would not acknowledge their supposed faith. And I'll tell you, the same thing will happen today unless it's a true faith of God. They will become offended and go away.
Ndi umbiri umene waoneka pawo ndimakuzunsa pa Yohane chapter 6 verse 64 district 6 kutsika mmusi ali ndipo ananena chifukwa cha ichi ndinati kwa inu kuti palibe munthu angatse kuza kwa ine koma ngati kupatsidwa kwa iye ndi Atate Ambuye Yesu pamenepo kuuza unyinji wa wanthu atasonkhana kumutsatira iye ndikuwawuza kuti palibe munthu amene akhoza kuza kwa ine kokhapokhapo ngati munthuyo apatsidwa kwa ine ndi Atate verse 65 pa ichi mmene Ambuye sadalankhula maandire ako pa ichi iye sadalankhula mmene anthu amasikira kwa iye kuti samasikira wanthu ndi wanthu yani anthu kwa yesu samasikira ndi mphamvu yawo yani samasikira ndi nzeru zawo yani amasika most of asikwa ndi Atate wanu atachimva unyinji wa wanthu akukhulupirira anabwerera m'mboyo ndipo sanayendayenda na yesu yani pamene anthu amva kunena kuti malowedwe mufumu wa mulungu ndi kufika kwake kwa yesu sizichokera mu mphamvu zawo ni nzeru za wanthu ni chidwi chawo ni kuchesesa kuna kulikonse koma ndi Atate amene amapanga anthu anagwa mphwayi nabwerera m'mbuyo zidachitika zimenezi zili nsowero chimodzimodzi pamene anthu awuzidwa mmene mulungu amapulumutsira anthu ochimwa mmene mulungu amalandira munthu ochimwa mwa mwana wake ambuye wathu yesu khristu choonadi chake chonse anthu ambiri amabwerera m'mbuyo samayendenda na yesu ndi kusiya bombo kupemphera.
You see, the only way to evaluate true faith is in the light of the Word. Just like those false dollars. I looked at them. I touched them. They looked real. They felt real. In fact, I had tried to use them. But they were false under the light that was put on them. And just like this, the light of the Word dictates whether or not this faith that I have is true faith or not. It's not how I feel.
ngilayokhaya mine munga dzilile ngati anthu amene mukulumikizana ndi kuchoza nawowo ali anthu a genuine pachikhumbiro ichichi ndi mawu a mulungu mawu a mulungu wokhana amene amaonetsa kuti uyu munthu uyu ali mchikhumbiro cha genuine chimodzimodzi ngati ndalama ya dola ya peki idimayikonda nsatano amene ichayo imaoneka ngati ndalama umakhoza limba mtima kumaona ngati uli mkatundu ndithu ngati uli ndalama kokakokakokakunda amene ichayo adzawunikidwa ndi mashini amene amaoneka ndalama yoona ndi ndalama yonyenga ndi pamene zimakadziwika na kuti chimene adachisungacho sichidali ndalama yayi chinepalawama chikadzawunikidwa ndi mashini ndi chimodzimodzi mene tilipo nokhulupirira tonse mawu a mulungu okha akatiwunika ndi kutionetsa ngati mulingo wathu wa amene tilili alili mzenizenizo ndi pamene tikonza kudziwa kunena kuti uyuyu ndi wokhulupirira weniweni amene ali mmawu a mulungu kapena ndi wokhulupirira wasteke amene adangokhulupirira zinthu zimene anthu amalankhula iye ndikuzieni ngati zikhulupiriro ndipo mawu a mulungu amene amagwedeza ndi kuchotsa zina kuti zigwedezeke ndi kubwerera mbuyo ndi kulimbitsa zina zimene zili zofunikira kukhala zolimbabe chifukwa kuti atamva zimene yesu khristu analankhula adabwerera mbuyo satende naye mawu a mulungu amasintha ena amene safunikira kuti abwerere.
You see, none of us likes to admit that we're wrong. That's our flesh. We're prideful. And so, if we have a faith, and we believe that faith is true, and yet, in light of the Word and the Spirit now, it's revealed that it's actually a false faith, I'll tell you, man would rather die holding on to that false faith than believe the truth, unless the Spirit of grace draws them to Christ.
Muntu umene atalengedwera pa dziko lapansi pano ndi wonyada kwambiri samafuna kuvomereza kuti ayi ndalakwitsa pamene ndinaolakwitsa chimenecho chimene munthu ndiye chikhapo ndiye wakhapo ndiye munthu samafuna ndiwo samachilola munthu amaganiza kuti akapakhala chimene atachigwira mcholonjira ndipo chimene atachikhulupirazo ndiye choonadi zimatengera mzimu wachisomo kukutsutsa ndi kukuchititsa manyazi ndi kukugonjetsa kukuwuza kuna kuti ehe udanamizidwa ndipo chimene wachidalira chija ndi kuchikhulupirira chija sipaonabe kuti azike munthu yekondi kwavomereka koma popanda mzimu wachisomo kukuthandiza bodza lililonse limene munthu ine anakuwuza ukaligwira ndikuita ngati choonadi kwa iwe limakhala choonadi ndipo anthu achoonadiwo akabwera amakhala ngati ngamene afuna kakusoneza moto chifukwa umaona kuti ndagwira kale choonadi ndagwira choonadichi tilibodzale mlene.
Imagine someone finds a contractor to build a house for them. And they build it, give them the keys, and you move in to the house, and pretty soon you notice the walls starting to crack, and you bring a city inspector to look at it, and the inspector says, this house has to be demolished because the foundation wasn't set properly. Now, if you've invested your time and money into it, you're not going to accept that easily. You're going to try to say, well, can't we just try to repair and fix what's wrong? No, if the foundation is wrong, it's all wrong. That house has to be demolished. And our Lord warned of those that build their profession on sinking sand. When the storm comes, and the biggest storm of all isn't death, it's going to be facing a holy God. That profession will not stand before a holy God. That house is coming down. You will hear Christ say, depart from me, you workers of iniquity, I never knew you. That's a solemn matter to consider. But men will hold on to it, that false profession. They'd rather believe man than believe God. And that's to their condemnation.
masiku pamono nyumbeja kumbongandika nyumbeja kumbongandika ndiye ukatenga injiniya wasite kuti nyumba iyi kungandika sionani sionani imene ibwanji ndi ayi chinacho kuiona nyumbeja mwana kuti nyumba iyi imene kamandikira sinamandike bwino yonse kufika kumura ndiye kuti ndinononga ndama zambiri nthawi ndi nyengo chuma ndaona ndi simenti ndinononga ndama zambiri komanso kontrati ndalinga ndama zambiri ndiye kuti iya ndipo apeza munthu chabwino ango kutsekatseka mmakalama angoikonza kwenzeko mmene mwangambika mnambikama ndiye njiniya kuna kuti
If you want a little assignment after this meeting and throughout this week, as you go about your life and you encounter some people that profess to be Christian, ask them, what is man's greatest condemnation? And I will tell you that most of them will tell you, well, the world is too full of murderers, or everybody's a thief, or they're adulterers, and that's their condemnation. But you know, David was a murderer and an adulterer, and he was blessed by the grace of God to be saved by Christ's blood. And Paul was a murderer. He was a thief. He confessed that. He stole goods away from those that were called Christian and threw them in prison. And yet, he found mercy. But I'll tell you, no one in religion thinks about what the Bible says is man's greatest condemnation. And that's found in John chapter 3 and verses 19 through 21, if you'll turn there. What is man's greatest condemnation? You see the answer in verse 19? This is the condemnation. What is it? That light, and you can put there Christ, is come into the world, and men loved darkness. And when that speaks of darkness, look at the context. Christ is talking to Nicodemus, a Pharisee. The darkness that he's speaking of is the same as in Matthew chapter 7 and verse 21, when men will say, Lord, Lord, that's a darkness. That's a blindness. They're self-satisfied in their profession. And men, what? Love that darkness rather than light. Why? Because their what? Deeds That's works religion, are evil.
Yes. Yes,
See, religion reads verse 20, that first part. It says, for everyone that doeth evil. And boy, preachers will get on the evil of the day. That's the politicians, and that's the murderers, and that's the thieves, and that's the prostitutes, and that's the gamblers, and they'll just wax away without reading God's definition. Look in verse 20. It's right there, but blind people can't see this. Who are those that do evil? Number one, they hate the light. In other words, they hate the Christ of Scripture. And number two, neither cometh to the light. Will not come. That's the doers of evil that are described. And how many in religion, so-called Christianity, are doers of evil and they don't even perceive it? They're condemned.
Verse 20. Pakuti yense wakuchita zoima adana ndikuunika. Wonse anthu akuchita ntchito zachipembedzo amadana ndi Yesu. Kuunika ndi Kristu ameneyo. Amadana naye kuopsa Yesu Kristu. Anthu antchito amadana ndi Kristu Yesu. Ndiwasiuna mwamadana naye kokhalira. Samafuna kudza kwa Kristu Yesu. Samafuna kuyandikira kwa Kristu Yesu. Ndiwange ndi anthu safuna kuyandikira komanso safuna komanso amadana naye. Amadziwa kuti ntchito zawo zisutsika.
You see, for God to do a work of grace, He's got to change. Our love, because it says there in verse 19, men loved darkness. They love the darkness of their works. They're proud of it. It's all because it's self. It gives glory to self. That's what God has to change. And in verse 20, they won't. You say, well, why won't they come to Christ? They'll come to a ceremony. They'll come to a preacher. They'll come to a congregation that they feel comfortable in, but they won't come to the light. They hate the light. Why? Lest his deeds should be reproved. In other words, they're not giving up on that profession.
Ndikuyamba kudana ndi mdima. Ndikuyamba kudana ntchito za thupi. Ntchito za vanthu. Chipembedzo cha vanthu. verse 20, you are many Akaramojos, Menezi, Adanandiesu, Kamunga, Udemenusilani, in Mulo, Muyamba, Wondanandiesu, Muyamba, Uzawaesu. The men are Sabuzawaesu, Chimenezima Rudajan, could you show thousands as you see where? Kamina would be professional yao, Ingamonose, matter of profession, eh? Could you have in a crisis? When Munga Ena, Menezinari, Nima would be red, it was the Busa. Ah, in a young in a cool and single. Chido is Menez, Ninchito, and the Tesla with the Wales to Kutsika. Because one of the Chido of the Rendimo in Babaja, Zambokan Rizara, Zapasuga, Zamongeka, ah, Nan Kuran Timbo, I may have never met the castle with Noya. Never go on the Safia one time, and Safia Wales for you. Niko kalambari yangu kina mbizi yangu. Kudu kido wangu mene nina ho. Ukarishi karide.
So in our text in Acts 4:32, and it says, and the multitude of them that believed were of one heart and one soul. That believing is described here in verse 21, where it says, he that doeth truth. Interesting, because Christ is the light, but Christ is the truth. So when it says, he that doeth truth, that means to do as Christ directs. There's none that will come to him unless he gives them that will, that desire, that grace to come. But he that doeth truth, he that is under the direction of him who is the truth, what does it say? Cometh to the light. And that word cometh means to continue to come. It's not walking an aisle or saying a prayer. It's a heart work where we are continually drawn to the light. Why? That his deeds may be manifest. We know ourselves to be sinners. And the closer we come to the light, the more we see our sinfulness, but we don't run from the light. Because we know that apart from the light drawn us, Christ, apart from his death and redemption, there is no hope. And it says that they are wrought in God. This coming, this believing, this trusting is God's work. Isn't that what your Bible says? Verse 21?
Yeah. Verse 32, he doesn't devote his way you are fully leader. Another time of Mozi in the Moyo Mozi. The Mine Anga, no negative of this 21 year old Romeva, Chama Johannes, you have the 3 verse 21. Come my ear, come out of my hour, I'm many achieved a show on Adi. You are many. Atita choo nadi. Alikusiana bakalima verse 19. Lai wakane 3 ucha. Ni verse 20. Lai wakane sasa kuchoo nadi. Sasa kukuninga. Ama kana ndi kuninga. Ama kwenda mzima. Ndi wosiana kia nzao. Antuntitu makulavira kwenye kabawa. Iwa amene atita choo nadi. Ata. Kwa wakana makala ate. Tawi zose. Polo zi asoko nekele. Kumamu kwele ate. Kwa zumbia kwa mnibu kwele. Mawole ata. Suda ama kwele kwa mozi yae. Kuma kuti ama kwela, continuously, ama donibe, ama kwela, ama aza kwa ndani, ama aza kukunika. Zasoko nekela kuja, kuma mwerebe kukunika. Ama kwela abe, chifuake jana ama kwela abe kukunika. Kuti nishito zaache, zionekele, kuti zinajiti iba mwandani, mwamurungu. Kuti mungu kuja, ndi osiana ndi anzake. Kuti majitashita aje ayie, ndi majitashita amene anajitiba mwayeyo, ndi murungu. Kuta kuti akakhala pamoyo wake amadzabe kukunika kuti vakhale kusiyana kumene kumaonekera pakati pa amenewa ndi iwo amene amakana ndi kukunika amene safuna kudza kukunika.
Well, I have prepared much more food than what I can serve up today, so we're going to put the rest away for next week, Lord willing. But that's our one point we saw, the Lord directed. Oneness in the faith. It begins in that work of grace in the heart by His Spirit. And that's the work of God from beginning to end. And we'll look at the rest, Lord willing, next week.
Yes, yes. Even one point, it is more than enough.
Mm-hmm.
As long as it comes from the Lord.
Amen.
Wa unyinji wa iwo kuruvilira mchikuruviliro. Niwe ndi meneta iya ngana. Kuti iwo unyinji wa iwo kuruvilira. Anari ndi mtima umozi. ndi moyo mmoja. Ndipo sisi David mfundaji ya 20 ya 3 ya 9 mwezi wa 5. Mwelelo hili utenge zaba mwe mambo yanga lola. Pita nini liza? Fundo zinaza kalazo masaba da yana mnago ya kusokolo. Amen.